say me come and boom boom.
Me never say the media, never say the media.
Fussy boom boom take come and boom boom. When I get your boom boom take come and boom. Sinadira, chunge mbuzi nsongo pe. Nasira, bige mbuna nyondoke. Ila shula, natama nyedrote. Masa nene mbia, wanna be you so dog. Oh, sinadira, chunge mbuzi nsongo pe. Nasira, bige mbuna nyondoke. Masa ila shula, natama nyedrote. Usiwe kwanza na wasi na mimi. Usiwe kwanza na pressure na mina. Mimi uwe nikipata pesa tarelea. Najua baby wangusha niswea mazoya. Inajua ye mimi. Sinajira chunge muzi nsongope. Nasira vige munda nyondoke. Ilashula natama nyedrote. Masa nanyambia wanna be msondoke. Oh, sinajira chunge mbuzi nsongope. Anasira vige munda nyondoke. Masira shula natama nyedrote. Nanyambia wanna be msondoke. Sasa nataka mini wechini kwanza baby. Isiwe juu, isiwe juu. Achanga tafute mashariki kusini tabata tu. Tu uwe nionesho kuya ushirikiano. Uwe sunajua wenye mapambano. Naenda kutafuta nionesho blesi ya ushirikiano. Uwe sunajua na kwenda bari kutafuta. Kikatata mahwe takata mimi. Yani takuwaza u kifika uko. Kikatata mahwe takata mimi. Yani takuwaza u takuwa masumbuko mama we. Minasema kujua moyo ukipata tarejea. Kujua moyo minasema kujua moyo nikipata tarejea. Kujua moyo na kuahidi we. Kujua moyo ukipata tarejea. Kujua moyo kwenye simu tutaongea. Kujua moyo mimi nitakupigia tu. Kujua moyo ukipata tarejea. Kujua moyo baby wangu my dear. Kujua moyo hata simu nitakupigia. Kujua moyo
Pamoja Record.
Beat. Go back to supply me number.